dance on the beach. Bashment record.
Mr. C, you never let me down. You never let me down. Mr. C, you never let me down. You never let me down. Mr. C, you never let me down. You never let me down. Mr. C, you never let me down. You never let me down. Mwamba wa imani yangu, roho yangu baba wangu inakutamani. Roge nwinderwa kwanga, idera hoya we utwara nena niye. Roho umenitoa mbali, ukanipenda mimi bila mali. Kuhukoge nedige die, idera hoya fafa wako wa udongorie. Kekenoge kwa tuno we, na milele mina umba nishi na we. Na kwa matatizo, unifanye mimi niwe mgumu kama we. Nisije nikatingizika, ona mageri umadideka. Milele niishi nawe, wibo wangu uwe tumi nawe. Tutora nye nawe, fafaginya mende, ona mende. Unibadilishe Mungu wangu wewe unifanye ningare. Utolele wakafere, utomeni uriganire. Unifanye kiumbe kipya, na kura nitapata pia. Mr. C, you never let me down. You never let me down. Let me down. Mr. C, you never let me down. You never let me down. Mr. C, you never let me down. You never let me down. Meni yongoza kwa nifanya ningare. Samie bona sifana nina wale. No, no, no,
no, no, no.
Sifana nina wale. No, sifana nina wale. Siko kakale, sani kumbele. Mdogo mdogo mimi nikufate. Kwa baba nizifate. Mimi nikiwa nawe niko salama. Kwa kwa mina hapa sito hama. Hata nisipo bai hama. Mimi niangazi ya muanga wako. Mimi nifanane nawe. Zaidu nifanye mini ngare. Baraka zako nizifate. Na pia uzima mini pate. Mambo ya shetani ni yakate. Mimi ni kiumbe kipya, ndo meleta menaje. And Mr. Jesus, you never let me down. You never let me down. Jesus, you never let me down. You never let me down. Jesus, you never let me down. You never let me down. Jesus, you never let me down. You never let me down.
Nikiwa nawe no worries. Nikiwa nawe sijali. Ya wewe siwezi, aki mimi siwezi. Kukupenda siachi, oh siachi. Mambo kwa kono tiki, fanya ya biwe shwari. Doma haters, obaki mdomo wazi. Wakicheki, jinsi unavyo nipenda. Wakicheki, jinsi unavyo nipenda. Wako napenda, hey, napenda. Umenipa baraka, wako sitoki. Niko nawe bampa tu bampa. Bampa tu bampa.
Jesus, you never let me down. You never let me down. Jesus, you never let me down. Never let me down. Jesus, you never let me down. You never let me down.